주 여태 사우디 야이만이 외자여 구함이 샤밀림 세마히 니사우 이시어다니와나 음주 여태 사우디 야이만이 외자여 구함이 샤밀림 세마히 Everybody say my he, yeah. It's a yo. Sauti, yeah, man.
Iwezayo.
One more time, say my he. Hata kama sijaona ushindi Naimba ushindi Hata kama sijaona ushindi Naimba
ushindi
Hata kama bado
sijaona ushindi
Ila naamini moyoni Hata kama sijaona ushindi Hata kama bado
sijaona ushindi
Sei naimba
Hata kama
bado
sijaona ushindi
Ila naamini moyoni mwangu
Hata kama
bado
sijaona ushindi
Sei naimba Nashinda zaidi ya kushinda Sema mimi
Nimshindi
Sema mimi
Nimshindi
Haijalishi wapi napita Nimshindi Ninashinda zaidi ya kushinda Oyo Yesu Nimshindi Hata mimi hata kama sijaona ushindi, naimba ushindi, hata kama sijaona ushindi, ila naamini moyoni mimi mshindi, hata kama sijaona ushindi, naimba ushindi, hata kama sijaona ushindi.